Ngifuna umngani wakho ngifuna wena ya. Angifatela abanye ngicinga ngawe ya. Ngithi angifuna abaningi. Funa abaningi. Angifuna abaningi ngifuna wena ya. Angifuna umngani wakho ngifuna wena ya. Angifatela abanye ngicinga ngawe ya.
Toma lam, toma lam, toma lam, toma lam, toma lam. ehamba nami kubeka kubeka ungivikele kubeka kubeka ungikhanyisele yala bezama kodwa balunganga ngenxa yethonga lami yala ehamba nami kubeka kubeka ungivikele kubeka kubeka ungikhanyisele
I'm Thank you. Bazamile ukungivalela kodwa angeke balunge ngenza kuphela ngabazi ngenza umhlola ngisenzisi ayi mani mina 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 nginethemba bebavuma ukungivalela kodwa angeke balunge ngenza kuphela ngabazi ngenza umhlola ngisenzisi ayi mina ayi mina
Same case. Sibuke nisibambisene nisanele sonke lo phakamisa ikasi noma ziba mithibambelela Beka phika hlanganisa bathathu Holy Trinity Bonga umuntu akhula ngakhokhobithini Finally Simino naphezulu Sho vuleka amazulu Vilo yaphendula Sendiza kuphendula Nyakazisa umzimba sibajeva like I do Kafula nomlilo kuze kujeva lady do Sho asini phezulu Kanti escalator ngoba sini phezulu Presi elevator sivele sini phezulu Bizu temeletha ngoba sini phezulu Ndodlilela kunastephisa sini phezulu Ungagqoki hila sikhimele sini phezulu Yawa puma mapantule kwasi sini phezulu Esh esiyeni asini phezulu
Tos Robot asayehli lonjani Siyakuthi Siyaphezulu Sama nuba
Nomduli
Lady do
Nawe khubukile
Timen
Phakathi
Salary
Inside
Bonus
Month
Zwile baya hate, zbonile baya fake As naskati, so babona late Push is pa no gunyintin Bege size ngako easy fit Drip ya tonta, drip ya leak Ngati so se chicken leak Kane kwele something fit Ay Zwile baya hate, zbonile baya fake As naskati, so babona late Push is pa no gunyintin Bege size ngako easy fit Drip ya tonta, drip ya leak Ngati so se chicken leak Kane kwele something fit Geluzu maswini Ay, abatani ses jumping Ay, marafede sadlase Bati baya shisa gantendilo wa mapep Ay, geluzu bapege maswini Ay, abatani ses jumping Ay, marafede sadlase Bati baya shisa gantendilo wa mapep Ay, tena siyabangena siyabangena Ay, bade siyabangena siyabangena Ay, tena siyabangena siyabangena Ay, bana siyabangena siyabangena Noma bengathandi bona bayolale Angithi meno phezu kwesigubu Ay, bana siyabangena siyabangena Ay Aibo, benza ngathi basijabulele kanti lutho. Bathi congrats inhliziyo zibuhlungu. Izinto zabo zimile bese bayamangala kanti inhliziyo igobi. Ay, bathi singabakhohlwa kodwa luthi support. Benza ngathi basijabulele kanti lutho. Bathi congrats inhliziyo zibuhlungu. Izinto zabo zimile bese bayamangala kanti inhliziyo igobi. Ay, sifile bayahate, sifonile bayafake. Asinasikhathi sobabona late. Push is fun obuninzi. Bheke size ngakho yizigidi. Drip yaconsa drip leak. Ngathi sose chicken leak. Kane gcwele something fish. Beluzobabheke maswini. Ay, abathandi sesijumping. Ay, marafede sahlase. Bathi bayashisa kanti umlilo wamaphepha. Ay, beluzobabheke maswini. Ay, abathandi sesijumping. Ay, marafede sahlase. Bathi bayashisa kanti umlilo wamaphepha. Ay, thina siyabangena siyabangena. Ay, bade siyabangena siyabangena. Ay, thina siyabangena siyabangena. Ay, bana siyabangena siyabangena. Noma bengathandi bona bayolalela. Angithi man no phezu kwesigubu. Ay, bana siyabangena siyabangena. Ay,
I get a good feeling. Yeah.
Get a feeling that I never, 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 never had before.
No, no, no. I get a good feeling. Yeah.
Yeah.
Ngisho lalela Ngisho khuleka Ngisho lalela Ngicela ithuba nami Ngisho lalela Ngisho khuleka Ngisho lalela
Tell me, tell me, tell me.